Exclusive from
KingDown.com. Family, DJ Music Promotions. Vanessa, yo.
Superstar, yeah, yeah. I wonder why Batu chimakanga kutashanga ulipo. I wonder why Batu simama uzila ponga uchita benona. Kumakaye 6 feet down. Ukawe, hello bakatasha. Mafrawa yangani kare kupema. Unipasi wetu juice, I deserve. Mafrawa yangani kare kupema. I deserve. Appreciate me. Nikali moyo, appreciate me. Nikali moyo. Mimi pasi la tujus, I deserve. Mimi pasi la tujus, I deserve.
Yo kababa pasi wa ule muni bakangono. Appreciate me as long as ini chili moyo. Lidianga na fwa noti ati enzeri wapwino. Na wamala fusiba nipasa chite mwiko. Maflawa nipaside nipeni gadi nipema. Nitenge nipwino before it is too late. Osati nuku kamba pawanza nujudge note. Rose vintu fini fute no infini support. Waini kamisi ya zaka mbeka good news. Enzeri wajikata senze ukamba kamba. Chaipe mwe mukamba penipema mutamba. Ichaloja mupamba waya epo wakutema. Ningala disho kapote vina nivala. Ninare mano pempa kubantu siwa pasapo. Background ni masoka makolono ya onapo. Ni makaya kwa lesa lelo mpaka na fikako. Sivataja mtu paja akamwalida no. Zuru family.
Ifuna maflawa yangani kare kupema. Unipasi letu juice, I deserve. Maflawa yangani kare kupema. I deserve. Appreciate me. Nikari moyo. Appreciate me. Nikali moyo. Mimi pasi la tujus, I deserve. Mimi pasi la tujus, I deserve. Maflawa yangani kare kupema. Mimi pasi la tujus, I deserve. Maflawa yangani kare kupema. I deserve. Appreciate me. Nikali moyo, appreciate me. Nikali moyo. Mimi pasi la tujus, I deserve. Mimi pasi la tujus, I deserve.
Pigimani RC, Riumani, K-Streams, BF, Skywiz, Chicago, Rio, Weba Kuketo, BMG, G-Fly, J-Boy, 2Mix, KCC, Bobby Tena Mafeda, Cho!
Exclusive from TwinJams.com.